joni noon laar potalal jeeɗiɗi toɓo gonde fuɗɗi haa yawti hitaande wotere leydi ndi fuɗɗi yoora nu haa yo yimɓe ɓe fof yo colliɗi yo kule aduna ɗe fof puntilaana ka no haa joni noon o sakkori allah weltani ɗum no bete allah waɗi timtimol e nder asamaane allah wi joni noon min mi wonta yakku o aduna temi wonta mbo yakkir ndiyam allah wi joni noon kala nde njiiɗon ngol timtimol min allah mi siwtorat hoko mbinomi on ko bilima ido wajiraɓe am joni son jiyi ngol timtimol he asamaane tan gandon hoko allah wino on ko allah noon he ngol o aduna o ñawanmbo kono he ngol noon o yakkanmbo te o yakkiranmbo jaygol kono ɓen yimɓe gumɓe allah te ɓe jaɓi ko allah wi ko ɓe potani hul haydara no allah dandiri ni nuha yo yimɓe mumɓe he gon toɓo mawgo ko noon allah ne dandirta en enenne he kala boneji garoji anne ngol bolol ngol daɗirten ko bolol esa tan